you get your vile uko moyo ni baby. I wish you get your navyokupenda. I wish you get your vile sio nisisiki. I wish you get your oh my love. Wendo pepo yangu ndo kidani kwa shingo ni kufae. Wendo tamu yangu nipo radhi mimi nizikwe na uwe. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi nawe. Nipoke penzi furaha nicheke. Nikiteleza nisame. Oh my darling, talipigenia penzi kidete. Sogea karibu tutete. Wendo chanda mipete. Oh jamani, yako mahaba kama jini jini. Bila kitezo wala ubani napanda mimi. Unavyo chezesha makirikiri na baki oja mani. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili.